You must heed my words before I'm gone, my son. Now, you will be king.
Nairobi's finest street king.
How y'all feel out there?
Top of the top, top of the deck. OG Heart the Band, baby, what's up?
Check it. Wakubonga watabonga sana. Wakiona jinsi twapendana na vile roho zetu zinafaana na vile kila siku nawe furaha. Oh my my, I told no lie, we stay up all night with candlelights and a bottle of wine. Set the vibe, watafanya nini kututeka? Wambie, wasome lebo, speak your mind, oh baby, dance to my tempo. It's alright, and you're my kind of rebel. So am I, watafanya nini kututenga? Watabonga, watabonga sana, na sitakoma. I will keep on loving you, my girl. Watabonga, watabonga sana, na sitakoma. I will keep on loving you, my baby. Watabo, 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 watabonga, watabo, watabo. My baby.
Wakubonga waende CNN na BBC. Ushaomoka na Omolo au ni TBT. Umeivisha kidogo ndoge na kikisi. Atu wame catch reason squeezy hawatingishi. Na kumbuke ile time nilikuwa nikishingi D. Kikam kwa keje kwa movies tu kwa DVD. Kani kazi ati ya utaki pigwa miti please. But I'm chill cause you know me, I'm an easy G. Wanabonga but kelele tupu. Buda yao baby hatutaki kwere uku. My apologies kwa but nikapole wataki. So the only thing we give him is kidole chakati. Debi yapi mba misi juu wanasema nini? Jisioni venye na wahusu kati ya wena mimi. Juu wena mimi ni kolabo moja flames. Papa John signing out, girl, I know you feel the same, OG.
Watabo, watabo.
What? What?
Watabo, watabonga. Watabo, watabo. Watabo, watabonga.
Watabonga too.
Watabo, watabo.
Watabonga too.
Watabo, watabonga. Watabo, watabo.
Alexis on the beat.
Wewe nani, unanipigia simu kama
ni Tekno.
Nani, unanipigia simu kama nani? Eti ni achane mume wako nani? Chane mume wako nani? Unajua nadia kweli mini nani?
Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani, atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah.
Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya.
These motherfuckers, I don't like them. They talking like they know it all but know nothing. Tell them come shit at me, fuck it, I ain't ducking. I do my own damn thing, how I please, how I want it. Take your filthy love back, fuck it, I don't want it. And doing it for you when I can do it all for me. counting all my money, it's where I need to be. You took a whole lot, but you ain't say nothing. Bunch of whole crap like you really say something. Really should I care what these fuckers gotta say? I'm trying to make you love me, I'm just trying to be me. Tell them I'ma be as bad as I wanna be. I'ma be as bad as I wanna be. Tell them I'ma be as bad as I wanna be. Yeah, I'ma be as bad as I wanna be. Tell them I'ma be as bad as I wanna be. I'ma be as bad as I wanna be. Tell them I'ma be as bad as I wanna be. Yeah, I'ma be as bad as I wanna be.
No.
Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majama, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunywa na ile koloni ya Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest way joy, tisha hapik. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das tusijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo. Tusijali, atukujaji. Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo.
Iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kamtu toweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hawkai kutisha fiona kakukua na passport. Kitu kai nirea ichimbe ndo wipate. Mina nyashko hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kame wekwa magnet. Itatachwa teja hadi wa itani.
DJ Techno.
Nayo kana teso mweke chemba. Kana moto kana umiza mweke chemba. Bad girl, bad girl. Mweke chemba, chemba, chemba. Mweke chemba. Umepaka nini? Paka nini? Buda. Umepaka nini? Paka nini?
Yeah, no.
Jalingoria na daiwa chana na party gap. Told me that nitaka supu with a baby gun. So nikajipa na mimba ata nipachika. Kisha kaniruka kipetero kiesu. Sa nikipiga namba mteja hapatikan. Tadhani high jump na yeye Olympian. Nikiwa napanga kumuonyesha kwetu. Aliniruka tu kipetero kiesu. Naishi pale kasana hawa mapacha. 5 years bila the judge na sijam hata. Wakivunja kitu niulize nanya na chapwa. Wanarukana tu kipetero kiesu.
Refa,
refari,
refa.
Wana refari.
Wana vile tunachezwa. Vile tunabebwa. Refa,
refari,
refa.
Wana refari.
Wana vile tunachezwa.
Celebrity Kenyan kujitolea. Kwa apologize ya watu hauja kosea. Kawa ni msofti utasema na konea. Kawa ni mjanja itabidi umezoea. Watakutusi ndio catch na wacheke. Wakisha kutusi mara that hawa sebe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kenguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukuwa celebrity garama. Juwa kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa ye ni mtoto wa Diana.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby come nikupe can get in love.
Ooh baby
can get in love. Koma kama kupe nikupe
can get in love. Love love.
Come baby come nikupe can get in love.
Let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need.
Techno
Calypso, Calypso.
shit, you think she was with the flip mode? You got me going crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It's a bit your time to lean back twice. No, check your feet, you keep mortal, girl, I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering it, cause you are, you ain't seen that life. It's a kipindi, that could get us, I'm shindy. Jackpot, but do I say, na siringi. Destination is a kupeleka, pia ni nyingi. Lunch is lando, dinner to kulia malingi.
DJ Dekno.
Kujalala, sijalala, kuna venye leo entai na bamba. Kujalala, sijalala, kuna venye leo entai na bamba. Entai na bamba, entai na bamba. High school yenu mkwa mnavaa short. Sister school wa mebeat but machop. Piri wa DH alikuwa Robocop. Modo wa Kem alikuwa meowa Goldilocks. Saya Ramza mamorio wanachana. Pani ya wiki kijana lima shamba. Jembe itakuwachia blisters na alama. Demo kwa mevabata na niskanga. Hujalala, sijalala, kuna venye leo entai na bamba. Hujalala, sijalala, kuna venye leo entai na bamba. Entai na entaina ba mba entaina ba mba entaina ba wanafunzi wamejipina shada na walalo wamejaza jaba kwa juala. Spy wa mode wa fizo Mr. Karanja. Fuska pia cabbage mfupa ya nyama.
Shhh, Alejandro, wacha ku make noise kwa dayo.
Sijalala, kuna venye leo entai na bamba.
Hujalala,
sijalala, kuna venye leo entai na bamba. Entai na bamba. Entai na
Techno.
Unyo taka ndi skinny pandilo. Dogo dogo tukisonga shake your bumper na your flow. Shake your bumper na your flow. New dance make everybody jump. Makanya gitu na ram uya party till dawn. Pull up to my crib ni metruwa tukibash. Kona tukona tu ni mashazi kibang. Rojo ga the moves but alanti akona clues. Nika ni mekuluki ni cruise get a booze. Mashort tukuchwe design ya dimba Tony Cruise. Bitch you got the goods tag along tukicruise. Chika na mashada smelipuka. Selecta chusa ngoma ini zedia kumibora. Jump on the beat, get your physically fit. Wabebe turaburu, wacha wacha pigia nduru. Dance to ni sexy, chaza kima uru. Move to the right and you move to the left. Mpono juu ya ewa nuna tingi za kiuno. Move to the right and you move to the left. Shaba, shaba, shaba,
shaba,
shaba, shaba,
shaba,
shaba,
shaba,
shaba,
shaba,
shaba,
shaba,
shaba,
shaba,
shaba.
Dikiteta, 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 kana nyeta. Dikiteta, 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 kana meremeta. I don't wanna be their problem. Mapenzi kibao, moto moto mama. Dear Romeo, you can be my joy. Twende twende mama usinilenge. Squeezy wanaitwa mare mare. Busy body wanga ni wanati. Rangi safi yani heaven senti. Si bahati wewe kwanga fiti. Location ni Karura. Kuna waka mavela. Wajanja kwa mafala. Kudeka na kinyama. Oh gosh, I'm in love. Katoto fire fire yani malkia. She's rude, she's so nasty. Kana penda sana rada ya gizani. She a dikiteta. Akola dikiteta. Si yeye dikiteta, yeni dikiteta. Siya dikiteta, dikiteta. Si yeye dikiteta.
On the ones and twos.
history of DJ Dekno, you better know me.
Okwonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba.
Femi one pia kongu wewe ni mso. Kwanza gulu lituosha kwile kwa seliki so.
Nakupenda manze wewe uko humble.
Asante.
Legend kwangu wewe ni icon.
Stories za icon kwanza weka mbali. Femi one mkuwa nimekutamani.
Okwonko umeanza kunichocha. Kisho ni wapi uliniona?
Femi one wewe unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapacha.
Kukonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Fimbi wa nikikupata. Nitakupenda kabile napenda tambla.
Kukonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Fimbi wa nikikupata. Nitakupenda kabile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama flata.
Only you know now. You trigger me with the bosom love. You're my real chum chum. Window marine in my ocean love. I'm ready, come get me. Baby your love is for sure. Take over me the way you need. Baby your love is for sure. You know you are the one that make me shiver. Shiver, eh. Cause in love I am believer, eh. Baby, you know you make me better. You are my heart navigator, eh. Baby, you know you make me better. You are my heart navigator, yeah, yeah, yeah. You are so sweet, sukari, eh. Oh, manga sukari. You are sweet, sukari. Baby, to my heart. You are so sweet, sukari, eh. Oh, manga sukari. You are sweet, sukari.
Pati mejama demu wako tunamaguado. Mamuru wa medunga mangoto kaza kwevo. Energy na dunga kwa base nikaya yegona. Bini kali tumeti sema diko. Na nimekamna mengeso napenda party. Ya nina magua po sema nina maganje. Nina kirizi kuja na mamanzi. Na kama huna ganji kala leta fadhali.
Kama unauliza kaa neza washa kingi na my guy. Na washa sahi. Kama unauliza kaa kwenye gimbili zitaweza my guy. Agizo sahi. Kama ningori ningori ya kuna cheja weza my guy. Ishiya sahi. Ruka juu tagzing na makali na kavela. Changanya sahi.
Ati nipua kijaba. Kijaba. Nipua kijaba. Kijaba. Niko ketepa. Na majani. Leta konyagi. Na mangwayo, leo ni kuzama, dani ya pori. Kuna safisha meza, na mbogi. Chief anadai morio zimeripoti na nina form leo buda niko gangari. Nimepiga luku leo nina dangari. Nina site kutadhani mini binary. Na chapa chapa ka Arsenal iko finally. Game ni game, sunajua mini hard
kama
dari.
Kama analiza kaa neza washa kingi na my guy. Na washa sahi. Kama analiza kaa kwenye gimbeli zitaweza my guy. Agizo sahi. Kama ningori ningori ya kuna cheja weza my guy. Ishiya sahi. Ruka juu tagzing na makali na kavela. Changanya sahi. Girl isikia wapi. Nilio chapombe. Girl isikia wapi. Girl isikia wapi. Chelsea wana win. Girl isikia wapi. Niti girl isikia wapi. Nilio chati. Girl isikia wapi.
No.
DJ Techno.
Si wongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Nastaki mamis call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki mamis call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa po kwa inbox. Acha sema difadela situ linko. Nayo nayo ni kamsho iyo ni simple. Next day zo mafida asha report. Apo kwa Edgar obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake ako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini Buddha, please not. Msupali ni mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na mariboks. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa evil. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi makiali.
vile tunatesa.
What you talking about?
Ikija kwa sauti, nani ameweza?
What you talking about, nigga?
Come so good love, nobody do it better.
Nobody, nobody, nobody.
Umeme ya pembe, nazikata na wembe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere, domo domo bili bili, soko washa wewe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere, domo domo bili bili, soko washa wewe.
Watch your mouth. Watch your mouth.
Banbeka kwani vipi hii mziki mliacha?
Question mark.
Mnafanana kwani nyinyi pia huwaga mapacha?
Question mark.
Komoshi ama pia hii maji mnakata?
Question mark.
Munaifanya for the fame ama for the pesa?
Question mark.
Hatukuwacha.
Answer.
Kuwakaranga.
Answer.
Matajipanga.
Answer.
We do it for the pesa.
Answer.
Sini bandeka na vile tunatesa.
What you talking about?
Kija kwa sauti nani ameweza?
I'm crying, my thinking, my thinking, my thinking, my thinking. joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Demi kafupi, kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam shamra. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam shamra. Kisham sham, kelele na nderemo.
Niaje msupa.
Niaje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na ni kupunguzie nyeke.
Haka kademu kaziri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Suka na jese, nimenda naka pedo. Demi kapu.
Mboko da. Niyame sgeje, bako genje. Niku sere, niku genje. Nime kwaria wa mwegze.
Spank moja nyati leo kana shikia wapi. Mali sapi baby leo unabebwa na nani. Venye umebeba tunajua niko inani. Nikiwa maji huwa sichakui rani. Leo tuko na watoto. Nisikuona ukidance solo. Mkulima lima poko. Kibaridi ya Nairobi nataka toto. Nataka toto.
So we do it like this.
Amanguna omanguna wote wote get down. Kode imechachisha kama ngoko amedai chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa tingisha kinyama.
Kama kawa nimewola na wazingting. Na mirista zina flow kimsisipi. Nikinaliwa na jua siku tiffin. Niko hitha ya kutise mangwariti. Tuna posizi juni inting. Ila disi ya time this man o kingpin. Usitake jua riambe suwa pingri. Liku vibe na mapachu na machingri. Juya staff ame yako ame sok. Lista igenje ina wanywa kuza kichok. Bompa, wakala, waini ya mdagala. Kabaria, undercover kujichapa na kala.
So we do it like this.
Amanguna, amanguna, wote, wote get down.
We get up, we on boss.
Nimesema pewa chupa, pewa chupa, get down. Kamanda, kutisha, kode imechatisha. Kama ngoko amedai, chuma dadi dadija. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama, 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 kama.
Yes! If you do the controller still, back a wall, a front a wall still. If you do the controller still, when you dance on the land, that wall still. If you do the controller still, back a wall, a front a wall still. If you do the controller still, when you dance on the land, that wall.
Abam tikita girl, ukitingisha. Take it down girl, ukidigida. Pick it up girl, ukitingika. Bring it up controller, controller. Kill 'em too. Kila mtu dance, kila mtu wapandani basi dance. Kila mtu dance. Usiogope, usitense. Shake your body body, shake your body body. Shake your body body, den den dance. Shake your body body, shake your body body. Shake your body body, den den dance.
I'm in the step, if you do the controller step. Back a wall, front a wall, step. If you do the controller step. When you dance on the land, that wall. I'm in the step. If you do the controller step, back a wall, front a wall, step. If you do the controller step.
Wanna to die, atu alive. Wanna to die, atu alive. Wanna to die, die, atu alive. Die, atu alive. Wanna to die.
Die, die, die.
The nameless, anatida. The shinsky, anatida.
Techno.
Wanna to die, atu alive. Wanna to die, atu alive. Wanna to die, die, atu alive. Wanna to 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 die, die, atu alive. Wanna to die, atu alive.
Jacky mi tam kuria kuria uyude muki mapepe. Mara ko jam kuria ni kishuta usinseme. Nikakata baka kuchu sinteme. Niko unge mnajisha kata tenje kwa debe. Na vile tunaita na sutatani tuko veve. Wewe chunga morio sita keve. Unataka kujua chunga morio sita veve. Kataka great kidisha shunfanya leve. Niko juu na paa na paa ni kaa mwewe. Prefect kwa daraja kwa sakelele. Noise make a fast trip suka kambele. All around place mani kuna kuna nyuele. Tuko moja moja nka tunesabu mchele.
Wanatu die, aki walai. Wanatu die, aki walai. Wanatu die, die, aki walai. Wanatu die, aki walai.
Besti zako gote ni besti yangu.
Na ubaya nembitika na bado mnakata nembishika bado kwa isana kebeteke bote tambawala wengine bumbutere wamelala jomba kali mekaza katamba na kitimbia na mkuu imeganda nikujinika chitini ya ngelinia
DJ Degno
nandika ivaska nkonanza nenda kupika bila maka na waita na mnakata mnasema kanisa na mavizana kushiba ni baada ya sala kuiba na usikuizi ni bala utagezwa kima na makusaga pika ive tunamanga sukuma chumvi na kauganga chuma ngumi teke kadha boksa vumbi na makamba toka nuki asali changa koma kumi utashanga ama stima zitazima twende kwa kina Farida cheki ina kwa mafinga
nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata nifani unadhani unachapa nifani unadhani unachapa buda
Lazma Kashike
Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa buda kusota si dhambi ya chakata. buda kusota sidambia chakata. Ati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ya sugar mami. Keja liomba mwaneki. Luku aliomba tirani. Aye. Na kwa best villain na jidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu bazu wa udu. IT chocha maisha ya tu. Caption lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Niku jotwa jotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Ati wani sosu kutako na bai. Wongo sema walai. Check mocha mbona
unajamu.
Sounds di menyanya macho shu jingu. Mashabu Kim Jong Un. Minto na mandi chuna make mamuza ki tycoon. Mina penda shori ya mebeba. Kui hando josi ni leba. Unafanya ken rezi ya nakau so soon. Ana kifua kifua nina mafua mafua. Mi upenda kiinama kwanza kifua kifua.
Ana kifua kifua nina mafua mafua. Mi upenda hii mali ya kichafua chafua.
Ana kifua kifua nina mafua mafua. Mi upenda kiinama kwanza kifua kifua.
Ana kifua kifua nina mafua mafua. Mi upenda hii mali ya kichafua chafua.
Kukurin me seti ma 20 junamba. Katuto bana kakuna steki rangi dao. Minarai jokuwa ya na figa piga mao. Hey, akuna one. Forehead moja bwana jo atari. Akuna two. Lips atanganya kaza zari. Akuna three. Tabia zitanfanya ni kamari. But either way lazima chorage. Saba moja hatari. Jajaki kalahari. Nam redesign ya gari. Niko maji jo bahari. Bada sundani usiwari. Ni babila wageta kinyona na toma lesson. Roma na nkikupa session. Ya session lupa gespesh. Ana kifuwa kifuwa nina mafuwa mafuwa. Mi upenda kiinama kwanza kifuwa kifuwa.
Ana kifuwa kifuwa nina mafuwa mafuwa. Mi upenda hii mali ya kichafuwa chafuwa.
Ana kifuwa kifuwa nina mafuwa mafuwa. Mi upenda kiinama kwanza kifuwa kifuwa.
Ana kifuwa kifuwa nina mafuwa mafuwa. Mi upenda kifuwa kifuwa.
Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changwa kikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurai. I take care myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Chupa ina kata, chupa ina rodi. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No kipendi wana plan, it's ama good. Niondoki hapana, na enjoy na jichanganya. Kikutana marafiki, tabia za fanana. Na stukia, shakwa usiku sana. Kili naniambia, kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana, na mlenja za ujana. Kumbe na nijua bala, she no plana. Na una nyota jota, shanza kuchanganya good. Ya gara go, want to know, one for the road. Waiter, waiter, waiter. Don't say another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round.
No.
Nani afeo? Nani suffocate? Nani nyonge?
Familia tu.
Nani suffocate? Nani afeo? Nani suffocate? Nani nyonge?
Familia tu.
Nani suffocate?
Wanashuku isipit lakini mafo. Spendi chakata lakini even. Kama una job so kama ublo. T-Dot, Kasabunian boy. Nalin back, missy talk too much.
Inani suffocate.
Hey, missy smooth kama wale my boy. But don't rush. Missy chukubeleza kasabuni na teleza kuteleza. Sikonguka nikenguka kwa ipi.
Inani nyonga.
Nani kisliding.
Inani suffocate. Inani affair.
Point.
on my chest. Venye tu madem wako on my case. Akihari unanibamba mina taka uni arrest. Unikunyo ka crest. Uniteke juu ya desk. Cheza chini mista kikukue na audience. Unisuffocate unimarinate. Oh yes.
Ay. Nani afe.
Kelele kucheki rada gani napata kumbe ni lele nikajipimbembe zikaniweka lembe nikafika kwake napata nishamea pembe akanza na masharti ati nitoe shati hapo rada safi nkakula kamlafi kidogo tunabishiwa bana kwani ni nani nagutuka ni butaka na yuko kamrazi
nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa alafu ni makoa kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa
Techno
nikifunga tu kila mimi na chafua yule mkoba ni mshamba na mbafua siwezi rudia kunyonga na mapongeza siwezi rudia kunyonga na mapongeza kila mimi nina ndai mbona utembee kwa lami kila mimi kula yote ni kwa DCM aganje kila mimi form zangu ni maheni si majani kila mimi Sikishika tuna dance to kilame
Kanungo eteko Kanungo eteko
Sauti ya mapenzi nitaka headphone Nawe inaka una hormone Glow flu iko hapa common Na leo smile inanuka roll on Hapo nsipa tutaka jipotol Na leo nakupamba nina cotton Na macho machemsha bongo Na leo nda kuchamua ribo kiongo Do you know me? Do I know you? Do we know me? Get out of here, man, shit I'm saying Get out of here, dem yako ni pay Unakera, una demu wakisumusu na peo Isi fair, nyatikuwe pair All day, fuck I'm there Kwa girea, na moja be Kila mi Nina ndai mbono tembe kwa lami Kila mi Kula yote ni kwa DCA maganji Kila mi Bom sangu ni maheni si majani Kila mi
Leo na kuchipo ai, kula makrisa Ase mami, utani freeze Nina mashada, una marisa Chomangi mimi kasi matri Leo mina sneeze, niko acho Bili niko wada hiyo laini Acho Bili nimenyona akiwa laini Acho Leo mina sneeze, niko Acho
Usi try kutu freeze tuko mbachu Na tujego pa kurisi tuko roju Ukundani sikume freeze tuko mahachu Oma oma tunazichoma gana bozo Na tuko na wa she And they wanna be with me Ama zawa agaji
Pitisha hiyo gomba tuchonge Nusulika ya Sprite tobo wana ibambe Pitisha hiyo gomba tuchonge Nusulika ya Sprite tobo wana ibambe
Vaz mingi shinda Nairobi West Combine paipu Gwangu wao kuja kusoma Define laibu Mafine buwa koyo Sukamu paipu Rap tycoon waki cash na cash times 2
Leo na kuchipo ai Ula makris Ase mami utani freeze Nina mashada una mariz Chomangi mimi kasi matri Leo mina sneeze niko Acho Bili niko wada hiyo line
Clowning in Nairobi Isha kuwa hobby
Clowning in Nairobi Isha kuwa hobby
Clowning in Nairobi Isha kuwa hobby Clowning in Nairobi ishakuwa hobi. Clowning in Nairobi, 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 ishakuwa hobi.
Leo niko bash na my drink is calling. Karona sumbua na my video calling. Background the white na nikae nimechoka. Babe niko home lost data kutoka. Kesa kanicheki kwa my insta story. Keg na umbido nikisugua tori. Nikisafisha ndo nitoke ngori. Nkaenda kwa room Karona Tony. Kizungu mkuti. Ule hata na kizungu mkuti ah. Kizungu mkuti. Ule hata na kizungu mkuti. Natowezi meet archives. Apo kuna ex wangu babake. Sustake bradake ni bangu modangu mbotu wangu eh. Gukake nyanyake. Gukake nyanyake. Gukake nyanyake.
Clowning in Nairobi, ishakuwa hobi. Clowning in Nairobi, ishakuwa hobi. Clowning in Nairobi, ishakuwa hobi. Clowning in Nairobi.
No.
Tunapiga kelele, agizia upewe. Tunapiga kelele, kanashika penyewe. Go go, kimangoto over 1.5. Two of them design ya omom, say you guy my guy. Chukundaka stama kawa na machaji no mind. Tulisaka tukapata yondo tamu wa life. Tuko mavitu, tunaseririka ni kupima na wazimu. Masha bila pressure kujivinjari muhimu. Na shingi kupesa hizi area muatibu. Kori kona pesa ulenje kona tatitu. Spending, spending. Sekol wanga ndogo ya mabrejin, brejin. Suzu waga zoko tiki step in the scene. Rumba mdogo mdogo tuki latin. Kastima kuna mseko na makasiriko. Tuki kapopa kuna kurudisha kukunipa. Waga katotu ya wahenga kama sleeping people. Alafu choku na tembeza adi kokoriko. Kene kutiko na mashelenge. Niku serere kanga kwa na mawezere. Tunaserere kukume jomo petele. Niku serere kana piga makelele. Tunaserere serere serereka. Serereka. Hapa kame waka tunateketeza. Tunasababisha tunatekeleza. Tosa ndo kusema tumetengeneza. Serereka serereka. Engiza baridi mnatetemeka. Ukichoma picha inaeleweka. Nivile kame.
Nijina China man.
Ukiyo ni tumba ya masoshi. Merenye singu kuhu watu mewasosi. Masosi, masosi, masosi. Love on the beats.
Hini ile doba ya masoshi. Venye silu kuhu watume wasosi. Ya masoshi, ya masoshi, ya masoshi, ya masoshi. Hini ile doba ya masoshi. Venye silu kuhu watume wasosi. Ya masoshi, ya masoshi, ya masoshi, ya masoshi. Hini look moja safi sana. Ukipita wrong chom tunasafishana. Look fresher leo kuliko jana. Na suna jua njum nita change mchana. Canada idos mium over kila day. Na venye nampenda mium over kila brain. Sometimes ati mium avocado. La nyole yake soft na mipaka avocado. So chill bro ni konyeshe hii doba. Venye hii flow ni heavy V normal. Food for thought na kulisha ke romo. Sijifanye karma uja mitrona. Hini ile doba ya masoshi. Venye silu kuhu watu mewasosi. Ya masoshi, ya masoshi.
You like me think number one. Kwanza niki kucheki kidalipo. Umenipa tick, I know. Kwanza nina po smile, hapo ndipo. Jua mimi siyo reja reja. In case unataka nipeleka keja. Piga simu talipata mteja. Just me, utadeal na manager.
Sana mia hiyo oh. pizza iko na ndengu. Napenda ile soft ina nyama. Sipendi smoothie iko na mbegu. Napenda ile thick sawa. Sipendi sambusa iko na ndengu. Napenda ile soft ina nyama. Sipendi sambusa iko na ndengu. Napenda ile soft ina nyama. Sipendi smoothie iko na mbegu. Sambusa iko na ndengu. Napenda ile soft ina nyama. Sipendi smoothie iko na mbegu. Napenda ile thick sawa. Kuna nyama kuota na nyama. Hii hapa inataka cucumber. Karoti, karoti itawezana. Sipendi nyama choma. Napenda wet fry na kasosa. Sipendi food iko dry. Ndo mi ukula nyama fresh bama.
Yes mama.
Zirogi na saka hapa kule PUBG kwenye lobby. Kibusa kako on kama kawa ako honi. Miguso na miguso pongi tight na ni softy. Yo, round this josi ngoji. Kalimbi kakishika niko rada na kinjoki. Mafala wako mboga na kilele tupa floki. Gata jamu jamu ata mok tunamboki. Ai, nipate pale base na konyagi na kijing. Niki drink na kibit kana ding ding ding. Kenyata kwa walenje kuna jua kuna njeve. Kuna jaba kuna diji ongeza tuna kiveve. Na bonga bila mboga na pia sita fadhali. Corona bado homa kama kawa iko kali. Lipu watu kitire adisia na kimakali. Iko tifini kobie tamu tamu kama hani. Peleka churada na rada. Usiache rada ikupeleke na rada. Ukiacha rada ikupeleke na rada. Itabidi umeweka rada na rada. Peleka churada na rada. Usiache rada ikupeleke na rada. Ukiacha rada ikupeleke na rada.
Ngori ya next ni furahi de. Sitaki maswali de. Na waresho ko aje Titan Tiffin.
Titan on the beat.
Shuri ya mini nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin. Titan Tiffin. Shuri ya mini nice ako Titan Tiffin. Luko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin. Titan Tiffin. Cheki vile tunacheza. Walidhani nitahepa. Jina kubwa ya ni meja. Sitawai kuja sepa. Cheki chura anacheka. Hajui leo atatekwa. Awe maji ama vela. Makejani atabweka. Kwa sababu ntaiweka. Isabella ama Vera. Niki matafa makena. Ati kampa kena. Shuri ya mini nice ako Titan Tiffin. Nuko ni diriba niko Titan Tiffin. Kama ni wikendi niko Titan Tiffin. Titan Tiffin.
Maji wiki mosh atoti keisha kaniki wakamshoma pensi tele na sizi ya niki kuwasa waire na zizi takamazi wa Nairobi slaps akamkuta kame jibeba no nini akamsuka we kamu kwa kecha pilipili ya kakamata dem juwa kali ya kipanga nyundo itazama wapi atukutaka noma kamutisha ID jimu ataka confirm uyo si under 18 opima pesa kamutisha kamoja tu kendraise ya kamshika matiki unetu wakamua si lazima tutu Avril Maria wakichokosa kwa klabu. Madrax akafika na boda boda ikatubamba meja kauliza jana kuliendaje. Time akasema ilikuwa wele wele. Sisita akafukuza mapepo. Sosuna akaweka sura ya kazi. Kalia katapiga dem stick dem miki. Ikalipuka epi kwa kalamba lolo. Bundo fgangu wakapeleka na rieng. Sika tushika tupo kichwa na sufuri. Wamlambes.
Wamnyo.
kisha mekupa kitiketi mekukaribisha hata ukitaka cheti na kuongeza visa yetu nakula keki noja kama pizza unararua tu hakuna kubakisha pale nikianza majini yanatamatisha mpaka waga na tensi baby unachoma picha ndio ni mapenzi mpaka nimefurabishwa kuzi waga na ringa cheki luku napigishwa mina lishwa mina vishwa na kisi mama kutembea mina pishwa ndani ya mapenzi mina bembea na wika mina kumisi baby gona gona
Oza, tuko lock, nama bang bang, biggie tuko lock, Oza, tuko lock, nama bang bang, biggie tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock, ata ukitoa logo tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock, ata ukitoa logo tuko lock, tuko lock,
niko lock, nama jiri uneza piga chok, ni afande bila chengerere but nime cock, niko juu yanganya, majito nyanya, kibibi nikikuja kila stingo tutafanya, anaipenda lakini utoka raba Zangu ni kushika na ni chape bila raba Short saba, kuwa kaba Kama kamebeba ni nacheza na masiana Kwela venye bigi ni napanda kama lada Lockdown, touchdown, baby calm down Downtown, kuwa beba mbaka uptown Tuko lock, make jani uneza go down
Oza, tuko lock, nama bang bang, bigi tuko lock Oza, tuko lock, nama bang bang, bigi tuko lock Tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock Ata ukitoa logo, tuko lock
Na sabufa nataka nikalipe kodi ya
Mwenye
kwa naisha lini Yangu kesho kutwa yako naisha lini Mwashe
kesho kutwa
Mwenye kwa naisha lini Yangu mwezi ujao yako naisha lini jirani
Mwezi ujao
Hivi mwenye nyumba uja nipenda
Takulipa mwezi ujao
Mwesa kwa nakupenda
Takulipa mwezi ujao
Uja nipenda
Takulipa mwezi ujao
Mi nakupenda
Mwenye nyumba
Ibana na mugopo mungu wanafata wazazi Nikimuacha bosi anafata
Mwenye nyumba
Mwai haki ya mungu Kweli kazi kusuma kwa imi ya
nitaka
Pewa chupo si lambe lambe Wapichese kopande kane Ngango, whiskey Hanjam, hanjam mingi Minataka joni teke toto Namsupa tulewe hadi kesho Shots, camino Body, bodo Chapa, toto Ukimaliza, KO
Genje, genje, goma joni genje Kamusha ipenda basi jeva lishe pete Nime
change flow nitabidi waipende ubaya kuwa hoo wezi control joma nyege genje genje cheza na kadenge wachenge 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 kikadenge nimejikuliza nkajipata jiandege na kenye kili nice mine nilikuwa kadere funny honey jipata na kirende legalize ding juma zeje kuna venye mambanga wa mtau ni yudhi na kirere manguo wamevao ni kasia na merende kijana manufaa yani kijana mugeng na ngoma inafaa yani ngoma jokige
Mukulaitina Flex na girls jina ke makena Ako fine fine one shida mdomo matena Unaskia beat unatetema Nina kutu wadi kwa booth mukulaitina Flex na girls jina ke makena Ako fine fine one shida mdomo matena
Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo Wagedhomo ninge uswa gedhomo Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo Ako zabe anashikisha na thiongo Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo Wagedhomo ninge uswa gedhomo Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo Kana bubble kana pendanga madhomo
Buda boss kumbe ngeos ni wagidhomo Anadaidi na venya pendi masomo Msomo na eza flow sipendi mdomo Si formal itabidi ni seti kikomo Si normal chura kupatana na ongongo Kwa ngango skinny nigga kupatana momo na hormones Zake zimepanda past kongo Leo ni manduru na masifa ni za kiongo
Kani ngeus wagidhomo na natupa mdomo Kana bonga chafu na kasafisha na omo Kana lia lia kanyamazishe na lolo Na uneza kapatia juka na washwa na hormones Kani basha na kujanga na kiondo na katanga Mabia nyumki katanga mavodo Kala clash na na vibe na opondo Nataka tuka soup na samaki ya kamongo
Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo Wagedhomo ninge uswa gedhomo Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo Ako zabe anashikisha na thiomo Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo Wagedhomo ninge uswa gedhomo Kumbe dem jo ninge uswa gedhomo Kana babo kala penda
Netflix baby
Ile siku kila kitu enda poa Then tumelipa, stimo melipa Demana nooks, ametulia Ako kwa moods, anakupigia Fudi kiiva, asha pakua Asha niuliza, inatestaji Nisha mwambia sunge ka spice kiasi Akijam na mdanganya ikopoa Anadai twende out Na mwambia badilisha basi twende Akiva na kazi kabla nitoke Okay, umekala crash Iyo top na yomini, kwa ngwazi match Anadam, anajishika kiuno Anantolea Masku get kila kitu mufanya U appreciate Oops, ulimi yangu kulikuwa na amani Sasa nimeleta tabu
Ulimi yangu
Unilete ya noma tu Nakwambia eh Ulimi yangu Unilete ya noxi tu Nakwambia eh Ulimi yangu Unilete ya noma Nisa toji yoni around 3 Nilikuwa pa stage na take ya 2 ma 3 Demalini pita kasmama kando yangu Badai kidogo nikona wasi watatu Wakasmama kando yake Hakuwa nasikiwa kiba kwa kibeti yake Nikawika wezi wezi Kidogo wakanikia ukiamini Wakanishika mashatu wakaniangusha chini Iko iko wakanipiga mangumi makofi Wakanikanyangia chini Mmoja wakanikondolea macho Kijana kwingino fikire maneno yako Watu walikuwa naangalia kuna kitu wanafanya na wanacheki na umia Paka ule jam nilikuwa nasaidia Nika wish ningenyamazisha ulimi kai ndio kusaidia Tena si mimi Ulimi yangu Unilete ya noma tu nakwambia Ulimi yangu Unilete ya nuksi tu nakwambia Ulimi yangu Unilete ya noma
Hey Mr. Sinage
Alexis on the beat
Sailor 255
Asante kwa pendo Chakula na chakula lia wewe ni upendo Nasidi ya mekubali
Asante kwa pendo Chakula na chakula lia wewe ni upendo Nasidi ya mekubali
Tukikosea Tufinya finya finya
Yeah.
jo. Zile nguru menitowa kwa maisha yangu sitaki hata do. Wendo dadi yoyo na kupenda bana jo. Zile nguru menitowa kwa maisha yangu sitaki hata do. Wendo dadi yoyo.
Nani alisema wagenge wezi piga njili fike? Nani nani alisema injili dunia kepeke yake? Kwa tawaya, nengangi tajeta wabita duing duing duing. Kwa tawaya, nengangi tajeta wabita duing duing.
Tukikosea, tufinya finya finya ne. Tukipotea, tureke reke bishane. Tukiropopa, tufunga funga funga nge. Tukinyanyaswa, tupiga piga niyange.
Techno.